Yo, selector. What's up? Me choking in the club, in the street, in the ghetto. Anyway, with him. Let it go. That's my thing, yeah, man. When go mal, wine for the general. Inna the dental music, when me international. Nissan got me to be as with him like a criminal. Western beast, just she want go back up in the wall.
Nobody. Can't tell sweet as my dick na jadi wani.
Unu mo ha baka wa mi e amani. Wasadi ya wa tola la ambani.
Aris cousin, mi zigzangu zishiliza. Dema na wa keti tu vani na una pizza. Pareti sfanye buzz, wati zungu wa shiza.
Tani mo ne fabs cartel Jamaica.
Beti sina visa, Lisa. Hey Mona Lisa, Babylon wa mfungu adipicha. Mahabar, kweli za uchangiza. Gaza mise, rangu shenda sabasita.
Sasa wawo wakavile ya wachu wako sametwa sound system. Kula asha une wami kamwe nisi hata hata faya ponte. No. Kawaka mucho sikaweke.
Katrina, mwanza ni vusuja na zangina. Si basi tu imagina. Na kujozi ni sama sexy machina.
Wagwan, cool man wa shop me this. Ina di ghetto boy me a ma shop me place. Sa kujo menya wakata wengwa ma artist. Wasin fani senda wa ochongo za uznanya gis.
Pull it up, Zambia pull it up boy. Turn it up,
selector turn it up boy.
Hands up,
new style new vibes. Got them all enemies close your eyes.
Jouer bande le best, makadi mata par de ka os, nambi ne ka wa ko jeni test.
Avoir featuring,
ta jelo am de guest, kula suku wa mufanya la peuf.
Uso ki avoir mi azita. Kebako afa usi kwa na peuf.
Wa wa ka vile ya wa chua ko sa me twa son sister. Kula sha une wa ni kamwe ni si hata hata fa ya ponte. No.
Kawaka mucho sikaweke.